Yeah.
She said, Utumize transport ndi bwera cha kumadzulo. Pepa momwe zinakhalira dzulo timacheza ndi azanga ukuti kuvera nyimbo khala ngati ndinatopa nango zindikira tulo utumiza ntaiza utangopanga tempin ugureko kales osayiwala tu spin ningosamba ndikozeke kenako ndizibwera ndikuuza nkanyamuga ndikuuza nkamabwera kunalukoza pa bedi kuyala bwinobwino kusamba changu yangu nkuvala bwinobwino kuvaya pali kwa stone kugula ka 6 pack pano ndi chama 5 ndekuti yazifika 6 bus 6 to 7 p.m. 8 to 9 p.m. Now I'm losing patience. I think in the mean beat it. Cause I am back at 6. Got my phone is a good young. Can I go?
Nangandi chanine. Chandi wanandi chanine. Falling all over again. Halila gunami se tra. Yeah, I did it again. Come on, come on. Just like Tiwa.
Ankolo anga, nalinda ankolo anga Anabwela ku hostel, bamba kazi ni wanga Tinafaya ku hospa kwa wana kazi ni wanga Anajiratu ngozi, kanafoni sindi mayanka Soma ndi kulubilira bwanji Umaboa, umangonji kaigira basi Koma iwe, suma ndi panga trust Umafuna zingo wia Kani ingono ono, umafuna zingo lira Koma no be, kapanga nizaka school fees kaja Opanda kutelo, maesa city lemba baja Ine easy, dingo figa japa banki Kolo wako banki, rumizira bwezi gashi Potuluga mu banki, nagumana ndi crash Na mwine waba wizi, naliri mods in grass
Congrats mana, mana mutulo anawela She's pregnant ata, mudi nuya mkama
Nanga ndi chanine, chandi wona ndi chanine Falling all over again, halila kunami sitwa Yeah, I did it again Koma, koma Tosatiwa Wande swela nsonte mau Titaketi mau Nakatiwa
Angati ndivini gondeno za tegaba Ati yali ndi mimba kuti zivekebwa Mwina sizoona, mwina ndizaboza Koma ngati ndizoona, wandi malodza I can explain, baby, I can explain Tamvetsela kaye, baby, let me explain I was like, fotokoza bobon, sana kubange kaza Before she could speak, uyo, wayamba kusanza Ndizowawa, kazi yusina ngwirepo Ndikaesa mwaya, nkandi uza didigire Mango awisi, tinkadigira apye Mango omweo, azatwa jira nchie
Nangandi chanine, chandi wanandi chanine Falling all over again Halila kunami sitwa Yeah, I did it again Koma, koma Chosa tiwa Wande swela nsonte mau Nitaketi mau Nakatiwa